megabytes on this one. Jagala vibe, nawe yongeza vibe, eyo la vibe, uno mukwano go, gunteka mu vibe, baby, buli lwesi kulabye, nempulira bubi nnyo, katikwata wano lichana change, ekimpesa nyo ekimpedde mbe siba na mikwano change, buli lw'obeera unjagala mbe nawe, oli bugumu lyange. So kati sembera mukwano mbugumyeko, this love is so magical. Sikiriza noma kukwata ku, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, mukwano gogu teka mu vibe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, mukwano gogu chusa bebu. Nayo chikolotya echo kunyirira bwotyo mwana gwe from the day I met you, girl. You're so gorgeous, you shine my world, you're really dangerous. Ze wankuba kasale nenkamatira kati tube walabe nambo. For it will end in tears, chebagala nga gonsuddewo. Nisigale mumpewo, this is the kind of love that I wish to. I'm so lucky to have you in my life. Love you know, ze teka mu vibe. Baby, take a move, Nalimbuza omukwano gwa dawa, basigula ba anti nga bagamba bagulina, bagaba guli feke na yeguno no mwana gwampa. Kamuwe ne cheke abasoka banzoganya, zenembata mukama Katonda yanzigulideo. Enzigizo mukwano ezali zaziba, nemfuna nemfuna muna bikola. Kantambule nga mvimba, saliza baba njire ganga, gaba gamba ndi singo. Nawe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, mukwano gogu teka mu vibe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe, baby teka mu vibe,